emikolo gituba kalakala ndi agikubye empeta nange riripazo ngenda kuba empeta it's expendable
yomukyala mpeta okuwangula omukyala mpeta agulira omukyala empeta omukuba empeta
mame sanyuli omukyala okunyweza omukyala era emirembe gy'abakyala empeta bw'otagimusaweta
emikolo gitubye mpulira nakatuyo kanumbye seno wange njagala tubegombye batulabe nga bwe twawombye ekitibwa nfunye anti nkuze empeta nkubye tulidde emmere abana abatuze bakuŋŋanye tusanyuke busanyusi teri kiganye tugenda nakuzaala baana nakati tuli banna bansasaana kubye empeta nalina kulaganya na buli kyosaba nja kuleeta essanyu ly'omukyala mpeta okuwangula omukyala mpeta agulira omukyala empeta omukuba empeta
mame essanyu ly'omukyala okunyweza omukyala era emirembe gy'abakyala empeta bw'otagimuwaweta abirawo omwagalwa w'abangi omulungi wange nva nnungi bwe nkulabako mpulira bulungi nina gy'oli amawulire amalungi ndimunteekateeka za kwanjula ndimunteekateeka za kugata ndimunteekateeka za kwawula nkuteekeko akaweta nkugye mu nsega amanya nkuyita mangi nantebe tebalwa kukuntwalako kansala kankukuba empeta maama bulamu yadde kalakala ndi awakanamu
essanyu ly'omukyala mpeta okuwangula omukyala mpeta agulira omukyala empeta omukuba empeta
mame essanyu ly'omukyala okunyweza omukyala